Blog Talk Radio.
RIN Zero Rwanda National Congress muri mwaraba yumva batazi intego zayo. Intego esheshatu zihuriro nyarwanda RIN. Iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi. Iya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye. Iya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo. Iya kane umutekano w'abantu b'ibyabo. Iya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye. Iya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro.
RIN Viva! Viva! RIN Viva! Viva!
Magambo make ya ubuzima bw'umunyarwanda uyu wagiseseka muri rusange mu kiriya gihugu cy'u Rwanda. Umunyarwanda baye hwate, umunyarwanda ari hwate, umunyarwanda ararya karyama, umunyarwanda arahumeka, umunyarwanda arishyira akizana, uwo munyarwanda ari mu butaka bwe, uwo munyarwanda araryutwe nta ntugunda. Uwo munyarwanda baye hwate koko. Umunyarwanda rero ni wa undi nyine watsikamijwe. Reka nongere mbisubiremo ariko ngongera nabivuga. Uwo munyarwanda gatsiko kayiwe na Kagame karamutsikamiye, karamucuza ubuzima bwe, karamucuza ubutaka bwe, karamucuza buri twose, karamwambura utw'umunyarwanda bashije kugira, cyane cyane agafaranga, agatsiko kayobowe na Kaga, karambura abanyarwanda kakaba kama kugeza nayo mwihembe agatsiko kajengereje abanyarwanda utari kuvuga kwa abanyarwanda bari mu Rwanda gusa ndetse n'abanyarwanda bagahunze baragafunga kakanga kabukurikirana gukomeza kakabazengereza aka gatsiko rero ni ikiza cyazi abanyarwanda kandi kikaba cyaraje kije kurimbura abanyarwanda gatsiko kazatumara nitahaguruka ngo twirwaneho banyarwanda banyarwanda kaza ho muri hose n'ubu haguruka tukirwanaho sino aka gatsiko kahagurukiye kutumara neza 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 umunyarwanda nyine ni nyagupfa umunyarwanda ni nyaguhwera umunyarwanda nta majya namazi umunyarwanda nta mashino mu mudiho umunyarwanda nuwo kurimburwa aka gatsiko niyo migambi yako reka ne kwizimba mu magambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezweho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema ijambo ni ryanyuma.
Urakoze cyane Chantal ndagushimiye kandi ndagushuhuje ngasuhuza na Serge mufatanya ku buhanga bw'ibyuma mudukora akazi gakomeye cyane turasuhuza kandi abanyarwanda bose badukurikiye aho bari hose baba imbere mu gihugu cyangwa se abari mu buhungiro aha ngaha turi turasuhuza kandi nyine nkuko bisanzwe abayoboke bacu bihuru abanyarwanda RNC aho baherereye hose ku isi cyane cyane nyine abari muri Afrika no mu bihugu no mu biyaga bigari turifuza kandi turasuhuza kandi abandi bose abanyarwanda bandi baharanira impinduka baba mu buryo bwa politiki cyangwa se mu buryo bwa baba muri societe civile bakunda amahoro bakunda demokarasi turabashuje bose umunsi rero tariki ya 2/5/2022 twafitiye ikiganiro kigizwe n'ingingo eshatu n'ingingo zitari ndende cyane bwa mbere turareba ikibazo ariko ntabwo tukijya mu mizi none information gusa ni amakuru tubaha gusa ibye uko iriya dosiye rose sabagina aho uko irimo kwevuriwa development yayo igishyashya turashaka kubagezaho ikintu gishyashya nuko hari inkuru yasohotse mu binyamakuru byinshi byasohoye inkuru ivuga ko umuryango wa Rusesabagina wareze u Rwanda n'abategetsi bamwe na bamwe mu Washington muri Amerika iyo nkuru turayireba ngo umuryango wa Rusesabagina ukaba ushaka kuri Leta y'u Rwanda indishyi y'akababaro ya miliyari 400 y'amafaranga y'u Rwanda cyangwa se miliyoni 400 z'amadolari ubwo rero urubuga ko u Rwanda rushobora gucibwa miliyari 400 z'amafaranga y'u Rwanda kubera nyine gushimuta Rusesabagina mu rukiko bashobora kuyatanga nimara mukabatsinzwe bo ikindi tureba ni ikibazo ejo hari umuntu mukuru w'abakozi cyangwa se umuntu mukuru w'umurimo ntabwo twakoze ikiganiro ariko uyu munsi ntabwo iyo ngingo ntabwo dushobora kuyisimbuka hari ka audio hari audio radio itabo kabanyujijeho yabanyurijeho uyu munsi tunareba ikindi turareba ingingo turareba cyane turebe ko mu Rwanda hari ikibazo cy'umushahara fatizo muzi neza ko icyo kibazo cy'umushahara fatizo tugitindaho buri mwaka tukigarukaho niyo bitari ngombwa hagati y'umwaka tukigarukaho ni ikibazo gihangayikisha abanyarwanda kandi cyagombye gukemuka kuko ibindi bihugu byo muri Afurika biragikemura kandi yenda bidakize cyane kurusha u Rwanda byo biragikemura kubera ko bitekereza abaturage bitekereza ubasha buguzi bw'abanyarwanda nako ibyo bihugu bitekereza ubasha buguzi bw'abaturage babyo ariko Kagame we ntacyo agikoraho arisinziriye yibereye muri Arsenal yibereye muri Paris Saint-Germain yibereye mu byo kwingo kujya gucyura impunzi ngo kujya kuzikubura ntabwo icyo cyose rwose isa nako kitamureba biratangaje kubona umunsi mukuru w'umurimo perezida wa Repubulika na ministre ushinzwe umurimo batagira ijambo na rimwe bavuga ku kibazo cy'umushahara ku kibazo cy'akazi ku kibazo cy'ubushomeri ikibazo cy'umushahara fatizo ugasa bose bakicisekera nk'aho nta kibazo gihari birekana rero ko icyo kibazo baragitinya cyane kubera ko bakoze amakosa menshi cyane nta barakizinzika bakacyoroza kugira ngo kitanavugwa kubera ko bakozemo amakosa menshi cyane kuva imyaka 27 bafata ubutegetsi turareba rero aho ubungubu ibintu bihagaze kuri icyo kibazo indi ngingo turi buganire naho Kagame yatunguye abantu akavuga ngo abantu ngo baza kumwakira muri za Rwanda Day ntabwo yavuze impunzi zose yavuze abaza kumwakira abahuriye nabo muri Rwanda Day ni abantu b'intore ubundi bumuri spiribi twebwe ntawo twiyatumweje ntitumenye na izo Rwanda Day izabereye urumva ntidushobora no gukandagirayo urumva abo rero yababwiye ngo yabaje ibazo byinshi ati mwageze ahangaha mute mwahunze iki ubundi ati bagiye gushaka ubusa mu mahanga ariko turareba ko Kagame afite inyuma gikomeye umuntu uvuga ngo abanyarwanda bari mu diaspora cyangwa se bari mu mahanga b'impunzi ntacyo bamari u Rwanda ngo bagiye gukora ubusa nta kintu bakora turareba ko ari ikinyoma gikomeye kubera ko bari abanyarwanda avuga ngo bagiye gukora ubusa mu mahanga binjiza bohereza mu Rwanda miliyoni buri mwaka bohereza mu Rwanda hafi miliyoni 250 z'amadolari buri mwaka ikindi leta nibo ikunda kubakenera mu bintu byinshi ibatse imfashanyo mu mishinga myinshi ibifite Kagame rero yagomba kuba afite memoire ngufi cyane cyangwa se yibagirwa vuba ibyo ngibyo turi bubirire mu ngingo yacu ya gatatu ingingo ya mbere rero hari naho Kagame yavuze ngo baramubeshyera mu ngingo yacu ya gatatu turi bubirebe aho yavuze ngo abamuhunga bajya kwa kubungiro hanze ngo bagenda bamubeshyera turamwereka yuko ibyo rwose nashaka bisubizeho habivanye ntabwo bagenda bamubeshyera FPR irica irambura iraniga iragute ibya kandi buri wese arabizi naho bajya kwa kubungiro usanga babizi kukurusha donko turamwumvisha audio ya US Department of State donko raporo ya Amerika kubyerekeye uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ayumve niba tarayumvise ayumve niba yarigeze kuyumva yongera ayisubiremo iramwumvisha neza yuko namara kuyumva arumva ko ibyo abanyarwanda bahunga bavuga yuko FPR yamaze abantu ntago bababeshya iyo audio turi bushyiriremo bo ingitiye ku nyigwacu ya mbere rero ni inkuru tubahagutse ntabwo tuyijyamo ngo tuyicukumbure kubera ko izacukumburwa na banyirayo abavuka wenda buriya muryango ba Rusesa bagenda nibo babizi ntibazi detaye icyo tubasomera gusa ni information natwe twavanye mu binyamakuru kugira ngo mumenye aho ibintu biri kugana uko ibintu birimo kwivuriwa nta kindi bo angara twavuze tuti u Rwanda rushobora gucibwa miliyari 400 z'amafaranga y'u Rwanda kubera gushimuta Rusesa bagina kuko nari mbabwiye hejuru nyine ni uko bavuga ko umuryango we ku itariki ya 22 z'ukwa kabiri 2022 ngo uwo muryango watanze ngo ikirego muri Amerika Washington DC urega abaregwa ninde abaregwa ni leta y'u Rwanda Perezida Paul Kagame leta y'u Rwanda nk'igihugu undi uregwa ni Perezida Paul Kagame undi uregwa ni Businge Johnson no wari minisitiri w'ubushamanzi icyo gihe bashimuta Rusesa bagina undi uregwa ni bari Colonel Ruhunga Jean Noir ushinzwe Libu ngo hari n'undi uregwa wari ushinzwe serivisi de renseignement ntabwo uwo muntu ntabwo muzi niba uw'umuzi yanyibutsa izina ry'iyi ntabwo muzi nawe ngo bararegwa rero ubwo ari abantu batanu urumva ko ni ibintu bitoroshye byafashe indi ntera ngo mu kirego hagaragaramo ko ngo Rusesa bagina ngo yahoraga anekwa bamugendaho bamutoteza muri aho yari ari mu Bubiligi naho yimukiye muri Amerika ngo bamuhozagaho za maneko bamugenzura bamutoteza igihe cyose imyaka igashira indi gataha donko bamuhoragaho ntabwo ari ibintu n'ibintu bya kera ntabwo ari ibintu bya vuba ni ibintu byahoragaho imyaka yose ikindi banamutera ubwoba imyaka yose imyaka myinshi cyane ikindi ngo kigaragara muri iki kirego ngo ni ndabasomera inkuru nkuko yanditse muri incamake yanditse mu ijwi muri RFI Radio France Internationale ariyo yanditse iyo nkuru ariko hari n'ibindi binyamakuru byinshi byanditse iyo nkuru noneho ikindi muri iyo nkuru ya RFI bavuga ngo nuko ngo ikirego ngo cyerekana ukuntu ngo Rusesa bagina ngo yashutswe muri icyo kirego ngo berekana ukuntu Rusesa bagina yashutswe n'umuntu yari yizeye noneho ngo akamugusha mu mutego indege yari yuriye yibwira ko imujyanye mu masengesho i Burundi igakata ikamujyana mu Rwanda aho ngo yakorewe iyicarubozo banavuga ko muri iyo nkuru bavuga ko ngo mbere yuko yinjira mu ndege ngo yabaye droge bamuhaye droge cyangwa se ibintu bimutuma atubwenge kugira ngo atamenya ibyo bari kumukorera ibyo bari kumukorera bamugaburiye ibintu wenda bituma atubwenge ntamenye ibyo aribyo ntamenye uko ndavuga ibyanditse muri inkuru bavuze ngo yabaye droge niko mu nkuru bavuga noneho rero ikindi rero umuntu yavuga nuko ngo umuryango wa Rusesa bagina ushaka kuri leta y'u Rwanda wifuza wenda indishya kababaro iyakababaro ya miliyoni magana neza amadolari cyangwa se miliyari magana neza amafaranga y'u Rwanda ndumva ari iyo umuntu yavuga nta kintu arenzaho ibindi abavuka bazabyivugira gusa nagira ngo abumva radio itahuka abakunzi bacu bamenye uko ibintu bigenda indi intera ibintu bigezeho iriya dossier ya Rusesabagina aho igeze naho igana babimenye ndumva ntarekeraho ngo nta kintu nababwira bo reka tujye ku ngingo yacu rero kabiri ingingo yacu kabiri ingingo yacu kabiri turareba ikibazo cy'umushahara fatizo kuko ni ikibazo gikomeye cyane kuko iki kintu utagitinzeho uri ishyaka rya politike ntabwo uba urimo gukorera abaturage ikintu ishyaka ryose ryagombye gutsinda kubera ko umushahara fatizo n'utuma abantu bahembwa amafaranga ajyanye n'igihe ifaranga ryata agaciro ibiciro byakwiyongera amafaranga leta igahora izamura umushahara ukaringanira n'ibiciro biri ku masoko kugira ngo ukora abashe gutungwa n'akazi ke n'umushahara we ubanze ubashe kumutunga ndongo anga iki ni kintu rero gikomeye muri politike Kagame yarawimanye birumvikana ariko Kagame ntabwo ari umuperezida nk'abantu umuperezida udatekereza abanyarwanda udatekereza abaturage mbo ahangaha rero ahangaha uko ibintu bihagaze ubu ngubu umushahara bagenderaho ubu ngubu uri agituweri mu Rwanda ni ibintu biteye ubwoba nababwiye ko twavuze kenshi ko umuneke ushobora kugura ijana na cumi amafaranga ijana cyangwa ijana na cumi umuneke umwe ariko umushahara fatizo mu Rwanda ubu ngubu ku munsi ni amafaranga ijana kuko ni umushahara uheruka washyizweho mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani ku ngoma ya Habyarimana uwo mushahara niho wagiyeho bavuga ko nta muntu ukorera undi mu Rwanda wagombye guhembwa munsi y'amafaranga ijana ubwo amafaranga ijana icyo gihe ni mirongo inani yagiyeho niho niyo akiri ubungubu none ukuvuga ngo ubungubu uramutse ugize agisida n'iki byose bakajya kukubarira indishyi z'akababaro nta bakubarira ku mafaranga ijana ofisiyeroma niko bimeze bajya bakubarira buri munsi amafaranga ijana kandi amafaranga ijana ntashobora kugura umuneke umwe dore ngo mubyumve neza mu gihugu cya Kagame umushahara fatizo umuturage akorera ku munsi ntushobora kugura umuneke umwe iyo kintu giteye ubwoba Kagame yimanye umushahara fatizo mubona ko amaze imyaka makumyabiri n'irindwi ku butegetsi igihe kuba makumyabiri n'umunani ariko ikintu kitwa umushahara fatizo yarawimanye kugira ngo abaturage abakozi bakora bahembwe amafaranga aringaniye n'ibiciro biri ku masoko nuko ubuzima buhenda ifaranga rihora rita agaciro ibiciro bihora bizamuka ariko umushahara wo ntuzamuka ni ikibazo rero gikomeye hanyuma wavuze uti hari umuntu wo muri Univerisite y'u Rwanda wavuze akomanta kuri iki kibazo cy'umushahara fatizo udashyirwaho aravuga ati niba umuntu yarahembwa ibihumbi mirongo itatu wenda ikintu waguraga icyo gihe muri wenda idolari ryaravunjaga wenda ijana na mirongo itanu wenda ibihumbi mirongo itatu icyo gihe ubu ngubu rikaba rigeze ku gihumbi donko niba ifaranga idolari donko ifaranga ryarataye agaciro inshuro esheshatu aravuga ati ikintu ubwo nuvuga ko amafaranga uhembwa uyu munsi nayo yataye agaciro inshuro esheshatu ubwo ni ukuvuga ko niba wahembwaga amafaranga ibihumbi mirongo itandatu mirongo itatu icyo gihe idolari rikiri wenda ku ijana mirongo itanu simbizi ati ubu ngubu usigaye uhembwa amafaranga ibihumbi bitanu kubera ko yataye agaciro nyine amafaranga uhembwa nta gaciro gifite ni nk'aho ari ibihumbi bitanu bya kera urumva niyo mpamvu ati ibiciro birazamuka ifaranga rifite agaciro ariko umushahara ntuzamuka niyo mpamvu ati ikintu waguraga kera mu bihumbi mirongo itatu ubu ngubu kugira ngo ukigure ni ugukoresha wenda ibihumbi ijana na mirongo inani urumva urumva rero ko kandi umushahara wawe ntiwiyongereye urumva rero ko avuga ati ubu ngubu umuntu akorera ubusa urebye donko umushahara nta gaciro ugifite wataye agaciro kugira ngo kubera ko ifaranga niyo ryataye agaciro birumvikana ikindi rero umuntu yavuga kuri iyi ngingo nuko hari ibintu byagiye bikorwa nari mbabwiye ko leta zabanjirije ya FPR zagiye zizamura umushahara fatizo wenda umuntu wenda twanabyibukiranya ari bishoboka umuntu twabyibukiranya iriya leta ya Kagame yo yanze gutanga umushahara fatizo kandi leta zindi zayibanjirije zagiye zitanga umushahara fatizo rwose mu buryo bugaragara ariko yo irabyanga ukibaza uti ariko iyi leta ibiterwa n'iki ni ukudakunda abakozi ni impamvu niye rwose yanga gutanga umushahara fatizo hanga rero ntago byumvikana ndumva baragiye bakora hari donko batatanze umushahara fatizo muri za 55 59 60 61 73 74 78 no muri 80 baratanze baragiye bazamura umushahara fatizo ndumva ko ingoma ya gikoroni ubwayo yagikoroni ko turabona ndi parasi 55 56 no muri 60 baza mu mushahara fatizo no 61 pardon 55 60 na 61 icyo gihe rwa rutarabona independence baza mu mushahara gatatu bo kayibanda auzamurangira ngo mu 63 turakangahera 63 66 nabwo arauzamura kagama Habyarimana azamura umushahara fatizo mu 73 74 no 80 umva ko izo leta zabanjirije FPR zazamuraga umushahara fatizo kenshi cyane kubera ko ba uko ubuzima bwahendaga ibiciro bizamutse cyangwa se ifaranga ritaye agaciro barega bavuga ati umukozi nawe tugomba kumuzamura kugira ngo amafaranga ahembwa abashe guhangana n'ibiciro biri ku masoko umva rero ko leta za kera nizo harimo n'iy'abakoloni zatekerezaga umukozi kurusha uko FPR imutekereza ko ndinamutekereza kubera ko mu myaka 27 imaze kubutegetse ntigeze zamura umushahara na rimwe ariko twabonye ko ingoma ya gikoroni yazamuye nk'umushahara gatatu mu myaka 3, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, ariko Kagame ntazamura umushara afatizo n'inshuro nimwe bumva ruko nta gitangaza niba ibihe bya kera umukozi yarakoraga amafaranga akabasha kumutunga agatunga umuryango we akagira icyo yigurira akagira icyo mumara kubera ko leta yamureberaga igahoreza uko ibiciro bizamutse n'abakamuzamura ariko ubu ngubu umukozi wo mu Rwanda cyane cyane abahembwa imishara mitoya ni ikibazo gikomeye cyane nabyo tugiye kureba muri ingingo ko baravuga bati ngo muri 2014 habaye ngo ari amasendika akore arebera abakozi ngo yakoze ubushakashatsi ari amashyirahamwe cyangwa se sendika sendika zirebera abakozi zakoze ubushakashatsi zishaka kumenya amafaranga umukozi akeneye guhembwa yagombye guhembwa kugira ngo abashe kubaho none ngo babonye ko muri 2014 babona ko umukozi wo muri Kigali akeneye nibura guhembwa amafaranga 126,000 ku kwezi kugira ngo abashe kubaho naho mu cyaro ngo akaba yagombye guhembwa nibura 180,000 kugira ngo abashe kubaho ubuzima buri normal atari ubuzima bw'igitangaza ariko ubuzima busanzwe mbumva ko ahangaha mbumva ko aya mafaranga muri 2014 nanga bavugaga 126,000 mu mujyi n'180,000 mu cyaro ayo niyo ubundi ngo umukozi yagombye kubahemba urumva ko amafaranga yataye agaciro n'ibintu byarahenze cyane ubu ngubu yariyongera igihe 2022 birumvikana ubu noneho ni menshi noneho dukomeje gutya dukomeje muri 2010 iyo nkuru wayisanga muri mu gihe ko mu cyo ku itariki 31/07/2021 bo muri 2016 hari ikindi kintu cyabaye ngo habaye ikirego muri 2016 habaye ngo habaye haje urubanza aho ngo ikigo cy'ubwishingizi cyaburanaga n'indi sosiyete ku bijyanye n'indishyi biba ngombwa ko urukiko rufata umwanzuro w'uko icyo kibazo cyakemurwa haherewe ku mushahara fatizo w'3,000 ku munsi bisobanuye ko hashingiwe ku mwanzuro w'urwo rukiko nta muntu wagombye kuba ahembwa munsi y'90,000 ku kwezi urumva ko iyo iyo biba mu gihugu kirimo demokarasi bikaba mu gihugu uyu mwanzuro w'uru rukiko ukaba mu gihugu igihugu cyubaha ubucamanza urumva ko uwari guhita uhinduka itegeko leta igahita ikora amavugurura igashyiraho umushahara fatizo uhuye n'uwategetswe na ruriya rukiko iyo ngicyo cyumvikane ariko ntabwo byabaye ngo kora ryo nikosa rikomeye cyane none ahandi hantu hakomerera ahangaha nuko bavuga bati muri rubanza rwabaye ngo uyu muntu washakaga indishyi z'akababaro ni umuntu utarakoraga umuntu w'umugabo wenda w'igitsina gabo utarakoraga cyangwa w'igitsina gore ariko utari ufite akazi bavuga ati umuntu wenda imodoka iramugonze imodoka iri mu makosa turamubarira indishyi akababara gute ni umuntu udafite akazi ariko wenda bagashakaga turamubarira amafaranga 300,000 ku munsi tubwe ko ariyo iri kuzabona akazi akajya yakorera agatunga umuryango we kujya mu kumuha indishyi z'akababaro bo ahangaha rero muhumbi ahangaha harakomeye inyuma turi buhabona bo itegeko dukomeze gatoki muri 2018 mu itegeko ni 1636 ryo kwa 1338 ngo rigenga umurimo mu Rwanda yemeje ko umushahara fatizo ugomba kujyaho bikagerwa n'iteka rya ministre ushinzwe umurimo mu nshingano nyine ufite umurimo mu nshingano ze kugeza ubu muri aho tugarira ubu ngubu muri Gicurasi 2022 uwo mushahara fatizo wemejwe muri 2018 ntabwo urajyaho bagiye mu kabati barabika muri 2020 ku itariki ya 19 z'ukwa gatanu hari ikindi kintu cyabaye ku byerekeye umushahara fatizo donc itariki ya 15 z'ukwa no itariki ya 19 z'ukwa gatanu 2020 ngo urukiko rwaburanishije urubanza rwerekeranye n'inyungu rusange aho association des assureurs du Rwanda ASAR donc ni association aba société yu umuryango ugizwe n'amasosiyete y'ubwishingizi yose yishyize hamwe amashyira hamwe bigizwe n'amasosiyete y'ubwishingizi yose ngo yagiye kurega leta y'u Rwanda asaba ko urukiko rw'ikirenga rwategeka leta y'u Rwanda mu izina rya Minifotrap donc ministeri ishinzwe umurimo ko donc ko urukiko rwategeka leta y'u Rwanda gushyiraho no gukuraho imbogamizi zose zituma hatajyaho umushahara fatizo ubona abangaba ibigo by'ubwishingizi byose byishyize hamwe byitwa ngo ni Association des Assureurs du Rwanda ASAR bati bategeka basaba ko urukiko rwategeka leta ko gushyira kuvanaho imbogamizi zose zituma hatajyaho umushahara fatizo kibita ngo salaire minimum interprofessionnel garantie SMIC bo uyu ababa uyu muryango rero w'abasireri association y'abasireri cyangwa se ba ishyira hamwe rya societe z'ubwishingizi bavugaga ko ku kibazo ngo iki kibazo cyo kutagira umushahara batizo kibangamiye inyungu rusange inyungu z'abaturarwanda muri rusange asari uyu munyine abasireri cyangwa se ba aya masosiyete y'ubwishingizi yavugaga ko ngo yibukije leta y'u Rwanda ko muri 1976 u Rwanda rwasinye amasezerano mpuzamahanga yo mu mwaka wa 1928 agenga umushahara fatizo n'uburyo ujyaho mu Rwanda rwasinye ariya amasezerano mu 1976 amasezerano ya agenga umushahara fatizo n'ukuntu umushahara fatizo ujyaho ngo aya masezerano mpuzamahanga akaba ari ayo mu 1928 Rwanda rwo rwarayasinye ariko Kagame uko twabibonye leta za mbere zose zahoraga zikiraho umushahara fatizo ndetse buri gihe ari y'abakoloni ari ya Kayibanda ari ya Habyarimana zose zahoraga zizamura umushahara fatizo uwanze kuzamura ni Kagame wenyine kandi tubibirebe mu kanya impamvu cyangwa se turazibukanya kuko dukunda kuziganiraho noneho rero aya masosiyete y'abasireri ngo mu itariki ya 19 z'ukwa gatanu 2020 ngo urukiko rwanze kwakira icyo kirego cy'ayo masosiyete icyo kirego rero harimo ikintu kamemu bavugaga giteye ubwoba bavuga bati urabona ko muri 2016 uruya rukiko rwo mu Rwanda rwategetse ko umuntu wenda w'umuturage wakoze agisida agomba kubona impozamarira agomba kubarirwa ko buri munsi yagombye gukorera amafaranga 300,000 ubwo bityo urukiko rukaba rusa nk'aho rushyizeho umushahara fatizo w'300,000 amafaranga 300,000 ku munsi cyangwa se 90,000 ku kwezi ariko aya masosiyete y'abasireri cyangwa se y'ubwishingizi yaregaga leta ngo ishireho uburyo legale yaregaga leta ngo ishireho uburyo buri legale bwatuma kiriya cyemezo cyaruye rukiko kijya mu bikorwa kubera ko urukiko rwaragifashe rwabuze ruti umushahara fatizo ugomba kuba 3000 ku munsi cyangwa se 90 ku kwezi ariko ntabwo leta yigeze ibishyira mu bikorwa noneho rero bariya bararega bati ari amasosiyete ya y'ubwishingizi ararega ati muvaneho imbogamizi zose kuburyo cyemezo cyaruye rukiko gishyirwe mu bikorwa kubera ko ntabwo nta mategeko ahari agaragaza ko kigomba kujya mu bikorwa donko nta urukiko rwafashe icyo cyemezo ariko nta mategeko yigeze ashyirwaho kugira ngo nyine gitangire cyubahirizwe mu buryo buri legale bwemewe n'amategeko nicyo rero basabaga leta ariko yo yarabyanze hanga akarima kantu gatoya bavuze bari aba ari amasosiyete y'abasireri yaravuze ati uriya muntu waburanye agatsinda bagategeka ko ahabwa 3000 ku munsi bamubarira 3000 ku munsi yari umuntu utagira akazi atariko dongo n'ukuvuga ngo ariko ufite akazi bakavuga bati ufite akazi we yambiye 30000 naramuka wenda agize agisida we bazamubarira bahereye ku mafaranga akorera 30000 cyangwa se 1000 ku munsi umva ufite akazi wembwe 30000 ku kwezi wenda we bazamubwe nagira agisida bagomba kujya kumubarira mu bwishingizi we bazamubarira wenda bavuga ati 1000 ku munsi usiye ko nabyo ubundi nabyo sibyo ubundi bagombye kumbarira 100 ubundi 100 niyo ofisiyeri urumba ariko handa bavuga bati bazamubarira bakurikije ahembwa 30000 none none byumvikane ukuntu umuntu ukorera amafaranga 30000 ku kwezi ni bajya kumubarira bagira ngo bamuhindikize akababaro wenda yigize agisida bazamubarira makeya kurusha udakora kuko udakora ruriya rukiko rwemeje ko agomba gufata 30000 ku munsi ariko wa wundi ukora uhembwa 30000 wibazamubarira 1000 ku munsi ubumva ko ahangaha rero harimo ikibazo kitumvikana kugira ngo ukorera amafaranga aba ari we bendamuniza ku mafaranga makeya kurusha umushomeri kurusha udakora umva ngaha ni ikibazo gikomeye nicyo kintu bavugaga ariko muri ibintu byo mu Rwanda ni ibintu akenshi biba bicuramye kubera ko nta leta dufite murabizi ni barabyanze babitera ishoti ubu rero ni ukuvuga ko ofisiye Roma umushahara fatizo ukiriho ni ntareye amafaranga 100 ku kwezi nako ku munsi aje nayo umubyizi amafaranga 100 ku munsi yasizwe na Habyarimana nyakwigendera nta yandi mafaranga ariho ni ukuvuga ko ni ikibazo gikomeye cyane noneho rero ikindi umuntu yavuga kuri ingingo ni uko mu mpera z'umwaka wa 2021 mu nteko hanyuze undi mushinga uvuga ko amafaranga umushahara usoreshwa gusoresha umushahara byagombye gutangira ku 60 n'ifaranga rimwe aho kugira ngo bihere ku 30000 urumva ko ubwo bwari uburyo wenda kugira ngo imishahara mitoya bayivanireho umusoro nibura abakorera amafaranga makeya babashe kugira icyo batahana ariko hari n'abandi bavuze bati oya no gusoresha amafaranga 60000 n'ifaranga rimwe nabwo ntago ari byo mureke bahere ku 100000 n'ifaranga rimwe abantu bose bahembwa munsi y'100000 n'ifaranga rimwe bose be gusorera umushahara wabo ibyo nabyo ubundi byari inkuru nziza kuko urumva niba umuntu bamusoresha 30% urumva ko iyo bayavanaho abakozi bari kugira ikintu batahana ariko nabyo ni ibintu by'ibicupuri byiberaho byo mu bipapuro nabyo byaheze mu mpapuro biraho ngaho babishyize mu bubati urumva ko bahora biga ibintu babye mu mushahara w'ifatizo barawemewe muri 2018 muri 2022 ngibi kugira ngo bakarume abantu kubera ko iki ni ikibazo gikomereye abanyarwanda bashimuka bashira bagenda bahekenya amenyo kubera babona ko leta ntakikora kugira ngo ibahe umushahara uhuye n'ibiciro biri ku masoko none bakajya ahora biga ibintu ngo tugiye kubikora tuba twabikoze ejo bagashyira mu tubati bakazana ibindi ngo tugiye kubikora kugira ngo barangabaze abantu bakongera bagashyira mu tubati ubona ko ibintu byose bemereye abanyarwanda bemereye abakozi nta kimwe ugize bakora byose biri mu tubati angaha rero ni ikibazo gikomeye ikindi umuntu yavuga ni uko mu banyarwanda bari kubogoza abanyarwanda buri mwaka haza ikibazo cy'umushahara fatizo ku itariki ya mbere z'5 umunsi w'umurimo buri teka iki kibazo kirabazwa ariko ntago cyagisubizwa urumva ko kibarijwe inshuro 20 hafi neshatu kuva Kagame yaje ku butegetsi iki kibazo bakimaje inshuro 26 imyaka 26 buri mwaka barakibaza ariko nta gisubizo bari babona anga rero munakibaza nibite nibite ibindi bihugu byo muri Afrika byo ntago ariko bimeze ibindi bihugu byo muri Afrika bifite iki ubu ngubu bitekereza abaturage ni na ba president babatowe neza babaje muri competition bagatorwa wenda bagatorwa na manota 51% donc na matora bakagira wenda 51% 53 bega bagatsinda ku kaburembekwa ntago bageye 99 n'ibice 99 nkagame ariko bo kubera ko babakeneye bazi ko bazongera nyuma y'imyaka ine bagasubira imbere y'abaturage babakamajwi imbere y'abakozi babakamajwi kandi bo nta bubasha bafite bwo kwibama kwitora cyangwa se ngo bagende bategeka abakozi muri muntu ryanze bikunze cyangwa se baze batoreshe n'injoro kuko Kagame abateze igikumwe n'injoro nkuko abikora cyangwa se ngo babarura amajwi biheme ngo Kagame ayiha biheme 99.99% bo bagerageza kugira icyo bakorera abaturage abakozi bazi kubaza ko bazabatora murabona nka mbahengero murabona ko Kagame nkuko nari mbibabwiye amaze imyaka 26 yarimanye umusharafatizo abaturage barakenye cyane murabona haje ikibazo cya COVID-19 ibiciro birazamuka abantu batakazi hikubise n'ikibazo kiriya ntambara ya Ukraine nabwo ibiciro birongera biratumbagira ibya essence ibiribwa byose biratumbagira urumva ko wa mushahara uramutse ntacyo kimaze nako ntacyo kimaze umushahara ntacyo kimaze abantu baravuga bati abakozi cyane cyane bari bahembwa makeya ntibakibasha kuba bagura ibiryo abana babo ifungura abana babo bamwe ntibabasha ku abana babo baragwingiye barwaje kwashorokori abana babo bataye amashuri kandi abakozi kubera ko ntibasha no kugaburira abana babo ntibona amafaranga rero yo kubagurira mitiweli no kubajyana ku ishuri ntabwo byakunda numva kandi ikibazo gikomeye ariko ibindi bihugu ntabwo ariko bimeze ibindi bihugu ibihugu byo muri Afurika nabyo bikennye bitanakize cyane ariko bitekereza abaturage bigenda bigira icyo bikora kugira ngo birengere abakozi birengere abafatabuguzi donc bizamure umushahara fatizo kugira ngo abakozi cyangwa se abakozi babashe guhangana n'ibiciro biri ku masoko ingero nabaha nuko guverinoma ya Senegal muri ibi bihe ngo yageneye imiryango ikennye cyane imiryango 543 by'imiryango ikennye cyane leta ya Senegal yabageneye buri muryango amayero 120 amayero 120 urumva ni amadolari hafi 130 urumva rero ko ni amafaranga menshi ibihumbi 120 by'amafaranga y'u Rwanda ngire ngo donc kugira ngo babashe kugine kugira icyo bihahira babashe guhangana n'ibyo bice biri ku masoko babashe kugira icyo bagura kwa kubera ko ubuzima bwarahenze kubera na kibiciro byarazamutse cyane kubera ko COVID-19 no kubera intambara ya Ukraine urumva ko ahangaha urumva ko leta ya Senegal ikintu yakoze leta ya Benin iyo yazamuye umushahara fatizoho 30% ubwo ni inkuru ya RFI niri ya nkuru yo muri Senegal ko Senegal yahaye amadolari 130 hafi amadolari hafi 130 kuri buri muryango imiryango ibihumbi 543 buri muryango bagiye bawugenera amadolari 120 oya 130 rebye kugira ngo babashe kugira icyo bigurira iyo ni inkuru ya RFI nanone Kenya ngo yazamuye umushahara fatizoho 12% kugira ngo abakozi babashe kwigondera ibiribwa cyane cyane na essence iyo nkuru niyo muri Le Monde no muri AFP ku itariki ya 2/5/2022 Ghana yazamuye umushahara fatizo w'abakozi ba leta aho 7% guhera mu mpera za Mutarama 2022 iyo wabisoma muri Sika Finance Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yazamuye umushahara w'abakoziho 30% ibyo ngibyo nibyo muri radio Okapi ku itariki ya 22/2022 ni radio Okapi yabitangaje 30% ku mushahara w'abakozi bazamuyeho 30% Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo Centrafrica hari Kagame yagiye ngo kugura amahoro Centrafrica nayo ngo president Touadera wa Centrafrica mu mpera zo kuboza 2021 yatangaje ko agiye kongera umushahara fatizo ku bakozi no ku bantu bahingira abandi bakora akazi k'ubuhinzi noneho umushahara fatizo akawongeraho 35% urumva ko ibi ni ibihugu nkanga muri Central Africa ni igihugu gikora mu ntambara gifite ibibazo ariko kiratekereza abaturage abakozi kikavuga kitwongeraho 35% ku mushahara w'abakozi n'umushahara w'abantu bahingira abantu b'abahinzi hanga hari umuntu ko muri rusange ibi mbabwiye ntabwo ari ibihugu by'i Burayi si ibihugu byo muri Amerika si ibihugu byo muri Aziya ni ibihugu byo muri Afurika nabyo bidakize cyane ariko bigira icyo bikora kugira ngo bizamure ububasha bw'ubuzi bw'abaturage bifashe abaguzi bifashe abakozi bizamure umushahara wabo uhure n'igihe cyangwa se nibi biciro bizamutse cyane bigahinda umukozi bigahinda umuturage leta igira icyo imugobokaho imwongereho gato imuhuhiremo kwa nko babyita imuhuhiremo leta zihuhira mu bakozi zikabahuhiramo kugira ngo babashe kuramuka kwa ariko rwa ntakikora murabona ko hari dusubira inyuma hari inkuru zagiye zisohoka nabonye mu gihe komu abavuga bati umushahara fatizo urakomewe kurusha gose ubu nicyo cyari igihe kugira ngo umushahara fatizo wiyongere impamvu baravuga bati ibihumbi 30 batanga by'amafaranga arabahinda 30 noneho ntakisho kwamarira ibihumbi 40 mwabonye ko abarimu batakazi abarimu 10,000 ku mwaka batakazi ka leta bakigendera kandi bahembwa 44,000 kuko nayo ntacyo kimaze abantu preferera kugata bakigendera noneho baravuga bati abasaba umushahara fatizo baravuga bati rwose ntabwo umushahara abantu bahembwa ni wakera cyane ntukijyane n'igihe ibintu byarahenze ntabwo umushahara nta kintu ukimariye umuntu ntacyo umuntu bavuga ati ubona umuntu atagira n'umusaza atagira ubwiherero kandi ajya ku kazi kubera ko amafaranga bamuhemba ntiyatuma abasha gucukura ubwiherero bavuga bati noneho ariko ahangaha harimo ikibazo gikomeye gituma ni gute ibindi bihugu nabyo bikenye byo muri Afurika bishyiraho umushahara fatizo bikagenda binawongera biriya bihugu mbabwira nta byo bifite n'umushahara fatizo bafite umushahara fatizo bawushyizeho bakagenda ahubwo bawuzamura u Rwanda rwo nta n'uhari kuri amafaranga 100 ku munsi ntawe wo mu gihumbi 180 nta n'uhari urumva ko ni ikibazo no kuwushyiraho bwawe ni ikibazo gikomeye kugira ngo bazemere kuwushyiraho ariko abandi barawushyizeho daboru ako bakagenda banawuzamura uko ibiciro bizamutse umushahara bakagenda bawongera u Rwanda rero ntabyo ntabwo bihari ariko impamvu twarayibonye impamvu ni iyihe leta irabeshya ngo ni ukugira ngo ntishaka guhemba abaturage bayo amafaranga menshi nako abakozi bo mu Rwanda ntibagomba guhembwa amafaranga menshi ngo kugira ngo bidakangaga abashoramari bajya ahantu hari ngo bajya ahantu hari imishahara mitoya ariko abashoramari ntabigeze baza mu Rwanda tubona abashoramari ahubwo bigira muri za Uganda bigira muri za Kenya muri za Tanzania niho bajya gushora imari mu Rwanda naho haza kandi bavuga ngo umva kwimana umushahara fatizo ntacyo byatanze ikindi kinakomeye nuko hari ibintu byinshi bakora ngo byameze ni Rwanda je numvise Kagame avuga ngo mugire vuba mukora inkweto inkweto zizagurwa nande niba umuntu atabasha ahembwa umushahara dumufate umuntu uriya mushahara mutoya bavuga hariya ngo 30,000 turagarukaho mu kanya umufuka w'amakara uragura 16,000 umuntu wamuhembe 30,000 none tubwa zabaho ati hari n'uwavuze ati nkurikije karikire nabonye mu kanya hari uwavuze ati inzu muri Kigali ni kuyikodesha 25,000 ugomba kurya 2,000 ku munsi urumva ko nibura ugomba guhemba 100,000 kugira ngo ubashe kuramuka muri Kigali none hari umwana wahembwa 30,000 40,000 50,000 urumva abo bantu se babaho gute kandi kuba muri Kigali nibura bigusaba kuba ufite 100,000 urumva rero ko ahangaha ni ikibazo gikomeye ariko tugarutse ni guki Kagame y'Imana umushahara fatizo cyane kuvuga ngo ni ukugira ngo abashoramari baze ntago ari byo ikibazo gikomeye ni FPR ni confidential kuko FPR ni umushoramari kandi itegeka igihugu FPR ni umukoresha kandi itegeka igihugu baramutse bashyizeho umushahara fatizo nkubaka tuvuge ko bafashe ruriya rukiko rwavuze ruti rwo mu Rwanda ruvuga ruti nta muntu wagombye guhemba 30,000 ku munsi cyangwa se 90,000 ku munsi noneho leta igakora n'izindi leta zo ku isi ikavuga iti urukiko rwategetse tugomba gukora umushahara fatizo umeze kuriya noneho bagashyiraho 90,000 bati nta muntu wagombye guhemba 90,000 nta muntu uzongera guhemba munsi 90,000 ku kwezi noneho murebe FPR abakozi ikoresha mu byayi muri za piretere mu makawa mu mirima ahantu hose aho bubakaho bacukura amabuye y'agaciro abo bose ni abakozi ba FPR numva ko FPR yagombye muri iriya Crystal Ventures yagombye abakozi bayo bari abayisoromera ibyayi bayi amakahwa bahingira umuceri bagira bate bubaka bakora ibintu byo bintu byose bakura umuhanda byose nibikoresha abo bose bagombye guhembwa nta wagombye guhembwa munsi 190 kandi iyo ibahemba iki ibahemba 130 gusa impamvu ibahemba 130 ibahemba 130 nta ntagiye wenda muri detaye mbabwiye icyo nabisomyeho nuko aravuga ati 130 wenda gusoresha amafaranga 130 ni faranga rimwe ariko amafaranga ari munsi 130 ni faranga rimwe umushahara uri munsi 130 ni faranga rimwe ntusora noneho uko bigenda rero abakoresha bafata abakozi babo bakabaheza aho ngaho kuri ayo mafaranga adasora abantu bagahora ibanyakabyizi imyaka yose kandi iteko ribuza ko umuntu yakora igihe cyose ari nyakabyizi hari igihe ugomba kumuha kontara agahinduka umukozi umukozi wemewe ntawe ari nyakabyizi ariko mu Rwanda siko bimeze ngo abo ngabo kugira ngo batabasorera batabarihira amafaranga yo muri kiri sosiyale babaha uwo mushahara mutoya uri munsi 130 wa mushahara udasora noneho akaba ariwo babahezaho bagahora ari banyakabyizi nta musoro babasorera nta mafaranga yo muri y'ubwishingizi y'ubwizigame bazabatangira muri kiri sosiyale noneho abantu bagahora banyakabyizi umukoresha nta faranga na rimwe batangira kandi anafite uburenganzira bwo kwiruka nuko ashaka kuko nyakabyizi umuhereza uko ashaka gushaka ariko aramutse afite kontra abaye umukozi wemewe urumva ko uramutse umwirukanye mu wenda mu bintu by'amaherere yajya kukurega mukajya mu nkiko bakaguca amafaranga ariko urumva ko abakoresha pe ririmo kuko niyikoresha abantu benshi cyane bo bafite inyungu yo guhemba ayo mafaranga make cyane adasora munsi 130 kugira ngo abantu kugira ngo abakozi utabasorera utabarihira amafaranga y'ubwishingizi muri RSSB kugira ngo utabakontara nyine bakahinduka abakozi bakajya bagusereza bagahora ari banyakabyizi kugira ngo ubashe kubirukana nta uko igihe ushakiye nta nkurikizi abantu bakamara imyaka 30 ari banyakabyizi kandi ibyo bitabaho urumva rero ko nakadirishya bahaye abakoresha mu Rwanda abakoresha rwose mu Rwanda bari ku idembe umva ko nakadirishya bahaye mu Rwanda nako nakadirishya leta ya Kagame yahaye abakoresha kugira ngo babashe kunyunyuza abakozi bakoreshe gutyo bahorere banyakabyizi babahemba ubusa n'iki byose donc babayirukana uko bashaka urumva ko ni hari kubakoresha ni paradiso niko umuntu yabyita ariko kubakozi ni numuro witeka gukora muri zo kondisiyo ukamara imyaka 40 ingahe utarabona kontara aho uri nyakabyizi baguye mu mafaranga n'ikize badashobora kukuzamura kuko uyarenze 130 watangira gusora nabo bagatangira kukurihira ubwishingizi n'ibyo byose ndo gahurura aho ngaho urumva ko ni nakaga kumukoresha ariko urumva ko FPR nta nk'umukoresha ukoresha abanyarwanda benshi cyane yabyungukiyemo kubera ko abakozi bayo ibahemba ubusa umva rero nk'uko twakunda kuvuga ntabwo FPR yakwitera icyuma mu nda kandi ari ifite ubutegetsi ngo yishyireho umushahara fatizo uzatuma itanga amafaranga 190 ku mukozi kandi yari itanga 130 ntabwo yabikora ibingibi ntabwo yabikora urumva ko igihe cyose FPR ari igiteka kiriya gihugu kandi ifite ishoramari rikomeye muri cya gihugu ari umukoresha ukomeye cyane ntabwo umushahara fatizo ushobora kujyaho kuko FPR yabihomberamo icyo kintu umunyarwanda wese yagombye kucyumva ko ikintu kibloka umushahara fatizo gituma utajyaho nuko FPR ari umukoresha ikaba ititeguye kuba yatanga amafaranga menshi ku bakozi itatanga imishahara miremire kubera ko nta nyungu yo ibifitemo iyo ifite nk'umukoresha ifite inyungu yo gutanga amafaranga make urumva rero ko umushahara fatizo ntuzigira ubaho ntabwo ushobora gupasa kuko FPR niyitegeka igihugu izawubloka abantu bazarira bihanagura ariko ntabwo umushahara fatizo uzaza ari uko FPR ivuyeho voila nicyo kintu nabwira abanyarwanda uwo mushahara ntuzaboneka igihe cyose FPR izabikiriho voila donc uko nk'uko bimeze babifate gutyo FPR iyo yica ibintu kubera ko ari umukoresha kandi ikaba inategeka igihugu donc ni conflit d'intérêt quoi nuko bimeze bon ndumva iyo ngingo nabanyirekeye aha ikindi indi ngingo twaganiraho ni hariya Kagame yatunguye abantu muri ya nama yo muri FPR ababwira ngo ngo kutariki ya 33 nyirengo hari inama FPL yabaye Kagame akavuga ngo abantu bamuhunga ngo bagiye gukora ubusa mu mahanga ngo bajya kwa kubuhungira bareshya ko FPL ngo yica ngo nta buhumekero reka wenda niba audio yihari bayidushyirireho nawe mwiyumvire Shantari wadushakira iyo audio niba ibiri hafi
kamwere cy'ukuntu FPL ifite ibintu idakora ikindi kibazo kijyanye n'ibyo navuze nk'ibyo igihugu cy'amajyaruguru twageranye ibibazo n'ipasi gafunga byatumye tubona tumenya tutari tuzi benshi ntabwo twari tubizi ariko no kutabimenya ubwabyo n'icyaha rwose nanjye icyo ndakibaraho icyaha cyo kuvuga ngo n'ibintu dufite hano noneho cyangwa ibintu dushoboye kugira hano abantu baracyambuka bakajya kubishaka ahandi ariko ibigenda biba rimwe bitari byiza hari ubwo bitugirira neza kuko biradukangura nk'ibyo ejo bundi nabwiraga kera ejo nabwiraga abadiplomati nahuye nabo ngira ngo benshi muri hano murabyibuka nigeze kubwira nabwiraga abanyarwanda ariko nabwiriragamo n'abanyafurika hari abari bahari mbaza abantu twari twagize Rwanda Day bimwe twita Rwanda Day mbaza abantu ndabaza ariko mwaje hamute ubwo barambwira diaspora okay mwaje muri diaspora mute ababivugaga bari nk'ijana mbajije icyo kibazo bacisha make hatangira gusubiza nk'icumi kuko abandi uko bagiyeyo uko babaye diaspora ntibizwi ntibyumvikana ndababwira nti rero uko muri aho kose ibyo nta rugo ndibwirwe mbijyamo ntabwo ari urubanza ariko mujye mumenya ko aha muri ntabwo ari iwanyu banyiraho aho bazashakira bazabakubura uzi gukubura ukajugunya yes that was in 2015 or 16 I don't sinibuka neza ariko hagomba kuba hari abari baraha babyumvaga ndetse icyo gihe mu bantu bari bahari harimo abantu b'abanyamahanga ariko b'abanyafurika baravuga bafata ijambo barangije baransaba ngo ariko ngo twebwe batwihereye kuza tukabirwanda ndabwira nti nimuze kandi nagira ngo mbabwire ko bamwe baje ntabwo baje gusa ni abantu bafite ubumenyi bafite ubushobozi bafite ibyo bakora hano ubungubu na barabakubuye muri iyi minsi ubwo abenshi muri abo navugaga babandi 90% ku ijana ry'ijana bagiyeyo babeshya nta n'icyo bakora batunzwe ngira ngo hari ibyo babahahariwe baratunzwe barabatunze barabagaburira babesha ko hano nta uvuga nta uhumeka nta winyagambura politiki ya FPL ikandamiza abantu yamaze abantu bica abantu ijoro n'amanywa kwaricyo bahunze ahantu hatari demokarasi bagiye hari demokarasi
okay
bazaba kubura ziko jugunya hanze byateye kangahe ntabwo mubizi ko bariho bakubura bariho bakubura twe bahunze tukabwira ngo nimuze muze tubakire bagiye baduhunze bagiye aho bavuga b'ibitangaza barangije barabakura babura aho bajya RPF ubundi ko nari nzi ko icyo bivuze ari ukwiyubaka ari uguhangana n'ibibazo ari imyumvire mizima ari imyumvire ikorera u Rwanda igakorera
urakoze Chantal urakoze cyane kudushyiraho iyo audio mwumvisemo ibintu byinshi cyane ariko njyewe hari ikintu Kagame avuze njyewe nemeye mushyigikiyeho pour une fois ikintu avuze numvise kiri cyo murabona ko avuze ati nagiye muri Rwanda Day abantu baza kumwakira niba bajya kumubyinira yaje muri Rwanda Day kumubyinira ubundi muri Rwanda Day abasha guhura nabo ni abantu b'intore ni abantu muri FPL babandi bita ngo ni diaspora urumva niko babita noneho ndumva aribo arimo kubwira kubera ko abo atabashije guhura nabo nta bibazo yababajije abatavuga rumwe nawe ntaho bashobora guhurira nawe Rwanda Day nta nubwo bamenya aho yabereye iyo ni ibintu byumvikana ubwo rero niba buze ati baraje mbabaza uko bageze ahangaha Kagame rwose afite ukuri pe afite ukuri rwose yababajije ikibazo kiri cyo hari afite ukuri urumva hari rwose ndamushyigikiye nawe afite ukuri ubundi ko abantu bavuga ko baraguhunze bahunze ubutegetsi bwawe waza uje mu Bubiligi uje mu Bwongereza uje mu Budage akaba ari bo baza kukwakira no kukubyinira baba baraguhunze gute wewe ujya kwakira umuntu wahunze uvuga ko wahunze w'umwicanyi w'umurozi w'ibisebe ukaza kubibwira leta bakaguhungira warangiza uwo muntu yaza ukajya kumwakira hangaho ni kibazo rwose Kagame yabajije bari abantu b'intu bari muri diaspora ni ikibazo gifite ishingiro rwose hari yaho rwose ntabwo yaciye ku ruhande icyo nicyo nicyo kibazo ntabwo yatacye kuti rwose nanjye ikibazo nakibaza bari abantu bajya kumwakira gute kandi ariwe bahunze kandi bazi ko ibyo bahunze Kagame akibikora ati babandi twarahunze yaratwicaga ariko umwe aracyica abandi none se ujya kumwakira ute ko atarekeye aho ngaho ko atari ya yuna muri cumu uwo ujya kumwakira gute ukajya kumubyina muri Rwanda Day hangaho ni ikibazo gikomeye bo ariko hari yavuze ngo bari abantu bagiye gukora ubusa ntekereza ko atari byo hari aho yabeshye impamvu yabeshye nuko bari abantu muri diaspora muri rusange nk'uyu mpunzi bavuga ngo bagiye gukora ubusa ibyo kuvuga ngo bahunze ubusa byo turabireba mu kanya ariko kuvuga ngo bagiye gukora ubusa ngo barabagaburira bagira bate ntabwo ni ukwigiza nkana kubera ko abibiya bivugiye hariya ku mateleviziyo ariko mu gikari buriya RDB wakarara kamanzi bari muri finance barabyuka bandikira diaspora n'iki byose bati nyamuneka nimuduhereze amafaranga mituweli hari icyo cya mituweli nimudufashe abaturage b'abakeneye bakeneye telefone nimudufashe muzi ko bahereye kuri ngo bya bye bye nyakatsi ngo hari abantu bazasenyerwa ngo banyakazi ngo nimufashe tububakire one campaign dollars yo kubakira abantu bari bacika cumu ibyo nabyo umva ko babinyuragaho bya akaciro found abose na amafaranga bahura baka abantu bo muri diaspora abo ngabakagame avuga ngo ngo bagiye gukora ubusa ngo nta ngo barabagaburira ngo barabafasha nibo bohereza amafaranga miliyoni 250 z'amadolari buri mwaka mu Rwanda none cyane amafaranga abayevuye mu ijuru hangaho ni kindi kibazo urumva ko ni ukwigiza nkana ibyo avuga mu Rwanda abantu benshi bamusetse cyane bagahita ariko abantu bohereza miliyoni 250 z'amafaranga y'u Rwanda no aba miliyoni 250 z'amadolari buri mwaka bayohereza mu Rwanda ngo ni miliyari 250 z'amafaranga y'u Rwanda buri mwaka uvuga gute ko bashonje ari inkora busa ari iki byose urumva ko hangaha ni ikibazo gikomeye niyo mishinga yose navugaga ya one ya gaciro found one dollar campaign biriya bya bye nyakatsi byo gufasha abaturage bakenye kubagurira mituwere kubagurira amatelefoni ibyo byose bahora babona ko ari buri teka baza gutegera amaboko diaspora kuyaka imfashanyo ngo ize igire uruhare muri ibyo bintu nose wakaka imfashanyo abantu batayifikiye icyo batunze ikindi nababwira nuko mbona biriya bintu yitwa ari ama projet yamacumbi Chantal nagwije mu kanya ari ama projet y'amacumbi ya bubaka amacumbi mu Rwanda mubona ko abanyarwanda bari imbere mu gihugu baravuga bati aya macumbi arahenze cyane ntabwo ahuye nubasha bwuzi bw'abaturage bari imbere mu gihugu none haba yubaka bo bayubaka babara mu mibare yuko ari abantu muri diaspora bazaza kuyagura kandi bahora babahamagarira kuza kwembetsa mu Rwanda gushora imari mu Rwanda kugura ayo mazu amacumbi yubakwa mu Rwanda ngo baze bayagure n'ibiki byose mwabonye ko na ejo bundi banki do Kigali ngo yafunguye konti yitwa ngo diaspora sepa kwa niba konti ya diaspora ngo diaspora banking n'umva ariko bayita hari niba ntibeshye diaspora banking ibintu nk'ibyo ngibyo wajya gufungura diaspora banking kane ni banki ya Kagame wajya gufungura diaspora banking ubwira abantu ngo bajye bohereza amafaranga ngo bafungure amakonti ngo mu madovize ngo bazajya bafata uko bashaka ngo bazajya bafata igihe bashake n'iki byose mu bantu bashonje badafite icyo batunze urumva ahangaha rero ni ikinyoma gikomeye ariko nyine cyerekana ko simbizi niba ari kugira wenda memoire ngufi cyane memoire kurute kwibagirwa vuba simbizi bo ikindi rero umuntu yavuga ndangiza ndagwije mu mukanya Chantal ikindi umuntu yavuga na hari yavuga ngo abahunga u Rwanda bagenda babeshya ngo FPR irica mwabyumviye bivuga ngo basinzira ngo nta winyagambura biki byose none se barabeshya ibintu FPR ikora muri cyaha gihugu ibintu Kagame akora byo gukomeretsa uburenganzira bwa muntu ni ibintu bizwi hose bisohoka mu raporo ya Amnesty International bisohoka mu raporo ya Human Rights Watch mwabonye na mukanya turabashyiraho audio ya raporo y'Abanyamerika US Department of State ibintu bibi nyibyo urumba aho bavuga bavuga ukuntu u Rwanda rukomeretsa uburenganzira bwa muntu raporo y'Abanyamerika ku Rwanda turabashyiraho mukanya noneho Kagame niba atarigeza yumva iyo audio azayume niba yarayumvise yongera garuka yumve neza yumve ibyo abanyamerika raporo y'abanyamerika ivuga ku byerekeye uburenganzira bwa muntu mu Rwanda noneho avuge ko abo bantu bagenda bahunga u Rwanda ngo bagende babeshya ngo FPR ngirica ngo nta muntu winyagambura nta buhumekero n'iki byose ngo yamaze abantu ntabwo abantu babeshya babeshya siki abantu batanga ubuhungiro ni abantu b'abajurite d'abord n'abantu babaza u Rwanda ushobora no kugenda ugasanga akurusha u Rwanda ku akurusha kumenya u Rwanda ugasanga yarariye brochette zo kubigega ugasanga z'ibintu byo mu gakinjiro ugasanga z'ibintu byara mu karuruma ibintu byose ugasanga arabikurusha ntacyo babone rero umubeshye ko ubutetsi bwa FPR babuzi pe babuzi usibye ko bunanditse muri izo za organization nyine zishinzwe iby'uburenganzira bwa muntu ziba zarakoze amaraporo buri wese yasoma ariko bo baranagize mu Rwanda barahazi rero kurumba ntacyo rero wamubeshya urumva ko epi naba kimuntu yakwibuza Kagame nuko nabayobozi bo muri FPR ari abasirikare ari abasivile bari bakomeye muri FPR bose abenshi kwa ntawe navuga ngo bose ariko harimo abahungisha imiryango yabo ikajya kwa kubuhungiro barahari ntiyamakanya afite abana hanze bagiye kwa kubuhungiro abagore nabo batunzwe na leta kandi kugira ngo aguhungiye nuko uba wavuze uko FPL itegeka nuba ko ntabantu muri FPL baje kwa kuhungiro abagore babo n'abana babo nabo baragenda bakavuga ko FPL yica FPL yamaze abantu yambura abantu ibintu byabo ko icyo rubuze gira gute kuko batabivuze gutyo nta buhungiro babona urumva gomba kuvuga ukuri urumva kuko ubwira umuntu uzi FPL kino cya mbere urumva rero ntabwo rero wavuga ngo wenda batavuga rumwe niho bagenda bahunga gutyo ntabwo babeshya ibintu byo FPL ikora barabizi abantu benshi babaza impunzi baza kubaza impunzi babarageze no mu Rwanda Rwanda baruzi hano musa navuga ikinyarwanda yewe babizi rwose baruzi neza ntabwo rero wabeshya iki ntabwo ukeneye kubeshya ko u Rwanda babaruzi ahubwo ushobora no kwibagirwa ikintu akakikwibutsa urumva ugasanga arakikwibukije kubera ko u Rwanda baruzi neza cyane urumva ntabwo rero ntawubeshya ibyo bavuga ni ibintu biri byo ni ibintu biri byo ni FPL ni irica iriba iramura igira gute abantu basinzira ibaheza ibahoza ku nkeke ibyo ni ibintu biri byo donc nta kinyuma kirimo nta kinyuma kirimo rero ni ukwiganirira gusa ikiri umuntu yavuga nuko Kagame nyine yigize nkana hari nk'ahantu wenda nsubiye inyuma gato wenda mu bintu yavuze uyu munsi wenda Chantal yabuze ari mu nyungarire mu kanya na hari ahantu yavuze ngo muri hoteli ngo ibiryo birahenda ngo batanga uturyo dukeya ngo serivisi mbi ngo barakuringana bakamarisa abatara guseriva bakakuzana uturyo dukeya ngo kandi ngo amafaranga mu murundo none reka tubaze Kagame hoteli igura hehe ibiryo ntabwo bagura ku isoko no cyagiye yarazengurutse ndamonye mu biryo guyumunsi yagiye mu biryo gasanga abantu bahaze yagiye mu biryo go asanga ibiryo bigura amafaranga makeye ibiryo birahenda mu Rwanda hose ntabwo ari mu mujyi wa Kigali gusa ibiryo ni bice cyane kandi birahenda cyane none se ushaka gute ko ibiryo bihenduka mu mahoteli kandi ku masoko ibiryo bihe aho babigura ku masoko bihenda cyane none se umunyamahoteli azaza guri ibiryo bimuhenda none nabo nabo bashitse bayo muri Paris Saint Germain no muri Arsenal baza bakabafotora cyane ngo aze abahibiryo byinshi cyane ku masahara buzurize abaca amafaranga makeya kugira ngo abashimishe nawe agushimishe akora ahomba kubera ikizi wagurisha ibiryo ku mafaranga make kandi ku isoko wabiguze menshi biguhenda ibyo birahenda byerekana ko uriya mugabo atazi uko ibiciro by'ibiribwa bihagaze ku masoko ko ntawe yavuga ngo ntawe nta mundi muntu usibye wenyine nta wundi muntu wavuga ngo ibi ibiribwa cyangwa se ibiryo birahenda mu mahoteli nta gitangaza kirimo ni normal ko no hanze ku masoko birahenda nta kuntu byahenduka ku mahoteli urumva biramutse bihendutse byaba atari normal ni normal ko bihenda kubera ko no ku masoko birahenda uzi rero uko ibiciro by'ibiribwa bihagaze mu Rwanda ntabwo yavuga ikintu kiriya bo reka Chantal reka tubanze twumve audio iriya US Department of State aho bavuze
kurengera mu Rwanda noneho hagamijwe kugaragaza uko ibihugu byo hirya no hino ku isi bihagaze kubijyanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu iyo kuri uyu wa gatatu ikabirebana n'ibikorwa byabaye mu mwaka w'2021 kubyerekeye u Rwanda raporo ndende y'amapaje asaga 50 iragaruka ku ngingo zitandukanye zirimo iyubahirizwa ry'ubusugire bwa muntu iyubahirizwa ry'ubwisanzure rusange bw'abaturage umudendezo wo kugira uruhare mu bikorwa bya politiki ruswa no kudakorera mu mucyo mu nzego za leta iragaruka kandi kuho leta ihagaze kubirebana n'amaperereza mpuzamahanga ku bikorwa bihungabanya uburenganzira bwa muntu ivangura n'ihohoterwa rikorerwa mu miryango ndetse n'uburenganzira bw'abakozi muri rusange muri ibi byose uko ari birindwi raporo iragaragaza ko mu mwaka w'2021 mu Rwanda hagaragaye inenge zitari nke nko kubirebana n'iyubahirizwa ry'ubusugire bwa muntu iyi raporo iravuga ko hari abantu benshi bagiye bicwa n'igipolisi bikavugwa ko barwanyaga inzego zije kubata muri yombi cyangwa se bashatse gutoroka nyuma yo gutabwa muri yombi aha hagatanga urugero rw'amakuru yamenyekanye ko mu kwezi kwa kane kwa 2021 abapolisi bishe abantu batanu bari bafungiye mu kasho mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda ibisobanuro byatanzwe n'inzego z'umutekano ku yicwa ry'abo bantu nuko bashakaga gutoroka nyuma yaho mu kwezi kwa munani naho raporo igaragaza ko i Rwamagana naho ho mu burasirazuba hari umusore wishwe bikavugwa ko yari yarenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 akarwanya baje kumuta muri yombi aho hose iyi raporo ikavuga ko nta raporo yashyizwe hanze ku byavuye mu maperereza yakozwe kuri ubwo bwicanyi muri iki gice cy'ubahirizwa ry'ubusugire bwa muntu kandi iyi raporo iributsa ko leta y'u Rwanda itigeze itangaza rirambuye ibyavuye mu bizamini byakorewe ku murambo w'umuhanzi rurangiranwa Kizito Mihigo waguye mu kasho mu kwa kabiri kwa 2020 bikaza gutangazwa ko yiyahuye. Iyi raporo iranatunga agatoki leta ku kudakurikirana ngo hakorwe amaperereza ahagije ku mpfu zo mu mwaka wari wabanje z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nka Nserime Mutuyimana wari umuyoboke w'ishyaka FDU inkingi itarandikwa mu Rwanda. Kubirebana n'ababurirwa irengero naho iyi raporo irarondora amazina y'abantu na n'ubu imiryango yabo itazi aho baherereye leta ikaba itarabasha gusoza amaperereza ku byerekeranye n'aho baba bararengeye. Abo barimo umusizi Bahati Innocent waburiwe irengero mu kwa kabiri kwa 2021 hakabamo n'abayoboke b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi nka Vena Abayisenga, Eugene Ndereyimana na Boniface Twagirimana. Uretse igipolisi cy'u Rwanda gishyirwa mu majwi kandi iyi raporo iranatunga agatoki urwego rw'igisirikare. Iravuga ko haba hari abantu batawe muri yombi n'abashinzwe iperereza rya gisirikare bakekwaho kutavuga rumwe n'ubutegetsi bagafungirwa ahantu hatazwi bagakubitwa bagakorerwa n'ibindi bikorwa by'ubugome bibatesha agaciro hagamijwe kubakuramo amakuru. Iyo raporo ikavuga ko imwe mu miryango ikorera imbere mu gihugu ivuga ko nta bwigenge n'ubushobozi abakozi ba leta bafite bwo gukora iperereza ku bikorwa bihungabanya uburenganzira bwa muntu bikorwa n'urwego rw'umutekano birimo n'irigiswa ry'abantu. Kubirebana n'iyicarubozo n'ibindi bikorwa cyangwa ibihano bitesha agaciro ikiremwa muntu, iyi raporo ivuga ko nubwo itegeko nshinga ry'u Rwanda ribuza bene ibyo bikorwa, yewe n'amategeko ahana agateganya igihano kiri hagati y'imyaka 20 na 25 kuhamwe n'ibyo byaha bijyanye n'iyicarubozo, mu mwaka wose iyi raporo yakozwemo nta muntu n'umwe wigeze aregwa iki cyaha. Nyamara ku rundi ruhande raporo ivuga ko hagiye hagaragara amakuru ko hari abafungwa bahohoterwa muri bene ubwo buryo bikozwe n'igipolisi, igisirikare n'abakozi b'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi. Iyi raporo igatanga urugero rwa Paul Rusesabagina ubufungiye mu Rwanda nyuma yo gukatirwa igifungo cy'imyaka 25 aho yavuze ko mu minsi ye ya mbere mu kasho yapfutswe ibitambaro mu maso akanakubitwa. Iyi raporo ikavuga ko mu kumukatira nta urukiko rwigeze rugaragaza ko rwakoze iperereza kuri ibyo birego. Undi raporo ivuga ko yaba yaravuze kuri iri hohoterwa ni Aimable Karasira wamenyekanye ku muyoboro wa YouTube yisukura imbona. Ubafunzwe akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano no gupfobya genocide no kwigwizaho imitungo mu buryo butemewe. Uyu raporo ivuga ko yagaragaje ko abacungagereza bagiye bamukubita mbere yo kugezwa imbere y'urukiko. Nyamara ko urukiko rwamaganiye kuri ibyo avuga ruvuga ko nta bimenyetso bifatika agaragaza ariko rutagaragaza intambwe rwaba rwarateye mu guperereza ku byo avuga. Abandi raporo itunga agatoki ko bagaragaye mu bikorwa byo guhohotera abaturage n'abakozi b'urwego rushinzwe kunganira uturere mu bikorwa by'umutekano bazwi nka ba DASO. Abo raporo ivuga ko bagiye bagaragara kenshi mu bikorwa byo gukubita abaturage. Kuri ba DASO raporo ivuga ko henshi hagiye hakorwa amaperereza bagakurikiranwa ariko ko hagiye hagaragara igisa nko kudahana mu gihe bene iri hohoterwa babaga bavugaho kurikorera utavuga rumwe n'ubutegetsi. Kubirebana n'ifatwa n'ifungwa rinyuranyije n'amategeko naho iyi raporo ivuga ko iki cyahindutse nk'igikoresho ku banenze ubutegetsi cyangwa abo mu mashyaka atavuga rumwe nabwo. Aha raporo itanga urugero ku munyamakuru Niyonsenga Dieudonné wakatiwe gufungwa imyaka 7 ndetse bwa mbere agahamwa icyaha kitari mu mategeko. Urubanza rwe rukaba rwaraje nyuma y'inkuru yagiye akora zishyira mu majwi ibikorwa byo guhohotera abaturage bikorwa n'inzego z'umutekano mu gihe cya COVID-19. Kuri iyi ngingo kandi raporo ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ivuga ko imiryango itegamiye kuri leta ikorera imbere mu gihugu yagiye itangaza ko hari abantu bagiye batabwa muri yombi bakekwaho gukorana n'imitwe y'inyeshyamba irwanya ubutegetsi bagafungirwa ahantu hatazwi mu buryo bubi igihe kirekire ntibanagezwe imbere y'ubutabera. Mu bikorwa bihungabanya uburenganzira bwa muntu iyi raporo igarukaho kandi harimo ishimutwa n'iyicwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bikorewe ku butaka bw'ibihugu by'amahanga. Amazina agaruka cyane muri iyi raporo harimo n'irya Cassien Ntamuhanga. Raporo ivuga ko kuva mu kwezi kwa gatanu kwa 2021 yaburiwe irengero aho yashakishaga ubuhunzi muri Mozambique kugeza na n'ubu. Leta y'u Rwanda akaba ari ishyirwa mu majwi nyuma yaho yari yatorokeye gereza mu mwaka w'2017. Bikavugwa ko nubwo bamufashe bari bambaye impuzankano y'igipolisi cya Mozambique ariko harimo abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Kubirebana n'umudendezo wo kugira uruhare mu bikorwa bya politiki naho raporo ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ivuga ko nubwo itegeko nshinga ry'u Rwanda ribitangira uburenganzira kuri buri mwenegihugu, kuba leta itorohera ishingwa ry'amashyaka atavuga rumwe nayo ndetse ikanatoteza abayinenga bituma ubwo burenganzira buri hasi cyane mu gihugu. kubijyanye na ruswa no kudakorera mu mucyo mu nzego za leta. Iyi raporo ishima ko hari amategeko yo kutihanganira ruswa ndetse ko leta yagiye iperereza ku byaha bya ruswa hakagira abatabwa muri yombi barimo abapolisi n'abakozi mu nzego z'ubutegetsi bwite bwa leta, kugeza ubu hakaba hari ababihamijwe n'inkiko bagahanwa. Aha raporo itanga urugero ku bapolisi bagera ku 146 birukanywe mu kwa cyenda kwa 2021 ku mpamvu zifitanye isano na ruswa. Kubirebana naho leta ihagaze kubirebana n'amaperereza mpuzamahanga ku bikorwa bihungabanya uburenganzira bwa muntu, raporo ivuga ko rimwe na rimwe leta y'u Rwanda yemera gukorana n'imiryango mpuzamahanga mu maperereza. Gusa ikavuga ko iyo hasohotse raporo itagaragaza neza ubutegetsi, leta ivuga ko nta kuri kurimo kandi bogamye.
Hanyuma ndumva iheruka kubyerekeye ihonyora ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, Kagame nizere ko yayikurikiye, ubwo namara kuyumva azongera atubwire yuko abajya kwa kuhungira mu mahanga bagenda bamubeshyera ko ngo ahoho ngo FPR ngo itica FPR idahohotera abanyarwanda. Urumva ko ahangaha igisubizo arakibonye muri iyi raporo. Reka Chantal, reka ngo ijambo nawe utange itekerezo cyawe ku ngingo yose wifuza. Ijambo ni ryawe.
Murakoze bwana kabajya makome jambo, nanagushimira cyane ukuntu wakoze iki kiganiro n'ukuntu wasobanuye ku ngingo zose. Njyewe ingingo nshaka kwenteriza naho ni ingingo ya kabiri hano muri iki kivugo cya Kagame nyine aho yarari hariya hamwe n'intoreze n'abicanyi be muri umwiherero ngo bari bagize. Bwana Kabajama kuri ijambo rye ni rirerire cyane. Njyewe nararifashe rwose, nafashe umwanya wanjye ndaryumva ndarikurikirana kuva gitangira kugeza arangije. Amagambo ye yakoze, hari iryo yakoze atangiza inama, hari iryo yakoze arangiza, byose narabyumvishije, nafashe akanya kanjye ko kubikurikirana. Ariko kuri iyi ngingo aho agera yavuze byinshi ariko njyewe nabaye ari kumva nange kuba ngo nabaye shoke me iretuje kushoka n'ubundi nta buri gihe abashaka kujya bashaka kwanduranya, reka mbyite ko ari kwanduranya ku Banyarwanda. Kuri ingingo aho avuga kubamuhunga, ese bwana Kabajama nk'ubu umaze kumva iby'iyi raporo yasohotse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wumvishije uko babivuga, ahubwo aho hantu utahahunze wahabute? Wumvishije ukuntu benimera buri byose mu burenganzira bwa muntu, mu kwishyura ukizana, mu gukurikirana Abanyarwanda aho babahungiye, mu kurengana nta aho hantu uravuga uti aho hantu wahabute, ubundi wahabute utavuze uti reka niruka mpahunge mpave kubera yuko ntibishoboka. Wahabute nawe gikurikiranure uko bikurikiye, uko bigenda bikurikirana, wibaze ukuntu wahicara ngo uvuge utaha ahantu ngiye kuhaba, ntibishoboka. Aho hantu nta wahaba, ahubwo n'abahari simbizi nimba njya nicara ntibaze ukuntu bariho batabayeho, dututsibaso buri munsi baba babatuje twabonyene babatimye twe babagaburira ingona, nuko Abanyarwanda nyine babayeho. Nkaba nagira ngo rero nibande cyane kuri ingingo y'ukuntu avuga abantu bamuhunga, ngo abantu ngo baramuhunga ngo bakagenda bakabeshya nyine. Yakwisemo icyo gipindi nyine cyabongabo ngo ba diaspora wabikomaje kuvuga uti wa mugani ko abantu baba baramuhunze barangera bakajya muri zo za Rwanda Day gute ryo baramuhunze, kandi koko wa mugani nk'uko abikomojeho afite ukuri, babemerera gute? Ubundi ko twebwe tugenda tukahagera ntibatwemerere kuba twahinjira, ntibatwemerere kuba twanahagera, ni mwe babitwemerera? Abo ngabo rero wa mugani yabwiraga reka babwira ahubwo azajya n'abahonda, kuko nubwo ntago bazi icyo bahunze nyine wa mugani, bazi icyo bahunze cyangwa no bakenda babeshya nyine nta nicyo barahunze. Ariko rero ku kintu cyo kuvuga ngo muranzi yuko hashize ntago ndi kwibuka umwaka neza mu manyahari ari mu 2017 cyangwa 2018 igihe yari yadukanye indwara yo kuvuga ngo abantu ngo baramuhunga ngo bakagenda bakagera mu mahanga ngo baranyuza ngo bakikorera ngo amakarto. Ayo makarto nyine turayikorera kandi aradutunze, twarangiza kubaza abenshi muri twebwe uretse yuko njyewe narahiye yuko nta ni santimu yaryanjye nshobora kohereza muri kiriya gihugu cy'u Rwanda abandi nyine ababishoboye nuko bazajye bayohereza ariko njye ntabwo nshobora gufinansa abantu baza kunyica nanone ubwo ni ugufinansa urupfu rwanjye reka ariko mbyita ntabwo nshobora gukora finansuma mu bantu bongera kugira ngo bafate ayo mafaranga manabahaye bayakoreshe bongera kugaruka gushaka kunyica no jamais ibyo byo narabirahiye aho rwose nashyizeho agasaraba ntibishoboka ababishoboye nyine ubwo ngubwo nuko nta kundi byagenda nyine cyangwa nizo za diaspora bari kuvuga nyine ziyobohereza na buretse yuko mbona ari hahandi ko Kagame se kumba n'abatarebere izuba ko bose wa mugani abasya ibyo wakora byose nta shima ntajya agira gute iyo byageze igihe aragusye nkaba rero nagira ngo nyine mvuge kuri icyo kintu cy'ukuntu yibasiye nyine abantu bamuhunga cyane avuga yuko noneho ngo ahubwo muri iyo myaka aho yaravugaga ngo tukagera mu mahanga tukikora amakarito ubu ngubu noneho yavuze yuko noneho nayo makarito ntigeze ayevokaho ahubwo irayevoka avuga ngo baduha amadorari ijana ngo baduha amadorari ijana ngo yo kubaho ngo ayo madorari ngo ijana ngo harya ngo baje ngo hano mu Rwanda ngo ntabwo bayakorera baduha ariko arishongora uyu mugari shongora koko agiye bagirwa kuyacuruje amagi ko hari bamubonye ko hari uburya akazi kabi umwuga mububaho mu buzima bwa muntu ni ukwica icyo kintu nicyo kintu kibaho kandi icyo ngicyo nicyo yatojwe n'ikazi nicyo kimuranga mu buzima bw'iteka ryose hari ukuvuga ngo turamuhunga ngo bakaza bakaduha ayo mahera dufite icyo dupfa ni ukumuhunga ese utamuhunze wagira utahubwo utamuhunze mu byo bamuvugaho bibi akora yashyize muri kiriya gihugu cy'u Rwanda aya mabi yose yazanye aya mabi yose utayahunze ahubwo wabigenza gute naduha amahoro atureke tukagenda bakaduha ayo madorari ijana ukaba ariyo baduha ngo none ngo bari no kudukubura icyo kintu bwana kabagema ntabwo nzi ukuntu wacyumvisha ngo bari kudukubura ngo batwonye badusubiza mu Rwanda abo bakubura
ngo barimo kudukubura bariya abantu bari mu Bwongereza ni Abanyarwanda ntabwo ari Abanyarwanda kamimu abavuga bakubura ngo nabo mu Bwongereza cya kabiri mbona kitanyuze mu mucyo nuko eske ni ishema ubundi abantu bagumye kujya mu Rwanda ku bushake bwabo bakagenda bakarusura bakarubamo se ari ku bushake bwabo ariko kugira igihugu abantu baza mu gihugu cyawe ariko baza babaziritse urumva atari ubushake bwabo baza babaziritse byo biteye ishema usibye ko wenda na biriya avuga byo mu Bwongereza ngo barimo kubakubura baza bamuzanira ndabona ntabwo ari abanyarwanda n'abanyamahanga kuko ntabwo Abongereza bashobora kumuzanira abanyarwanda ntibashobora kumuzanira abantu muri biriya bihugu nk'uko byavuzwe abanyarwanda ntibashobora kubamuzanira kandi ariwe bahunze ibyo ni amategeko ntabyemera memu rufete ko avuga ngo azabakubura babanzaniye baza babaziritse bakamuzanira kuko yari nta bana igihugu abantu batajyamo babishaka bagomba kuza babaziritse n'igihugu reka ndekera aho ngaho jambo ni ryabo
non seulement nyine bagenda babaziritse mezo sara n'abashimuta ubwo ngo ndi kuvuga abanyarwanda haradushimuta ubwo ngubwo rero iryo kubura niryo ntazi haradushimuta nyine ko tuba twamuhunze twahunze ayo mabiye yose ariko akangikomeza akadukurikirana na nyine nk'uko iyi raporo ibivuga
ariko hagati aho hagaragara ngo abashanta hagaragara twumvikana hari akantu tugomba kumvikana ko Kagame uramuzi uzi ukuntu uruzi urukundo adukunda sibyo hagati aho ngaho urabizi iyo simbizi kukurusha niba yaba ibihugu aturimo byose muri Afurika muri Amerika bakurikizaga ugushaka kwe avuga ati icyo yenda abategeka nk'uko ategeka mu Rwanda urabona ko twese hari n'umwe wararino twese barara batujyanye urumva byo kuvuga ngo rero barabakubura niba abantu bahari bamaze imyaka 25-30 batarabamushyiriye ntago ari ukubera ko ngo harya ngo yikira ngo ngo kubaho kwikira kwimishwi ngo ntabwo ari ikintu ari muweza gaca
kwimishwi ntabwo guterwa n'impuweza gaca
n'impuweza gaca urumva yaba yarafite ubushobozi yabwira ibihugu byose biri kwisi mu masaha 24 n'abanyarwanda bose bari mu mahanga bagahita bamuzanira yaba byakundaga ariko byaramunaniye hari na abo yagerageje kujya kwikira hanze agatereta ntibamuzanire kandi ahafa ngo muri Afrika bakomeye ariko nabo barabumwimye barabamwimye urumva rero yibeshya abantu ngo barabakubuye kuko bari yavuga ngo barabakura mu Bwongereza nta munyarwanda urimo na abanyamahanga urumva nta munyarwanda urimo ikindi abo ashaka gukubura abanyarwanda leta zibacumbikiye zarabamwimye urumva zarabamwimye ntabwo byari yaba bitasho bari kwamuzanira akabicira mu gihugu ntabwo yari kujya atanga amadolari cyane ryose no kujya kwiyanduza mu mahanga ajya kubishyira hanze yari kubabwira ati mubanzane bakamuzaniza ubuse abo ashaka ko bamuzanira bose barabamuhaye reka ndekere aho ngaho
ibyo ntabwo azabigeraho kandi nta nibyo azabona nyine fiya bayaba ni kwa kundi nyine abarimwo yihozahoza nyine kugira ngo cyangwa se wenda abakubita n'igipindi nabo ngabo nizo ntoreze nyine baba bari kumwe azibeshya kugira ngo zizamurire kamorare kugira ngo barebe uko batsinzira kabiri ariko ntabwo bashobora kwigeraho iri jambo rero rya kaga ariko rero yarakomeje ravuga ngo bazajya babakubura ngo ubundi ngo yavuze ibintu ugana kubyo mvuze ngo bajye bakukomeza babakubure ngo babamuzanire ngo noneho undi baza ngo aza ngo bazajya ngo bagombye kuza ngo bakazajya babakoresha ngo mu gukura amaterasi ngako akazi ngo yababoneye donc abazajya baba bakuburwa abazajya baba bakubuye nyine ngo abo bari gukubura ngo abanyamahanga abo mu Rwanda bakubuwe ngo kugira ngo bazajye bahabwa ijana ry'amadolari muri iryo bihugu ngo bajye baza ngo abafite ngo akazi ngo gucukura ngo amaterasi uriya muntu aribonabona cyane aribonabona
ariko hari ikindi Chantal wenda birashoboka biri arimo wirwa azerage za Zambia ageza Congo Brazzaville ageza Uganda wenda ashobora kuba ari muri izo gahunda zo kugira ngo bamwohereze abantu bamwe n'abamwe urumva
biriya bintu byo kujya gusaba ubutaka se
simbizi wenda shobora kuba arimo guca amarenga ko hari abo wenda muri biriya bihugu duturanye wenda arimo kugambanira kugira ngo bazamwoherereze ibyo byo wenda birashoboka ntawamenya ariko muri rusange ntabwo abo ashaka ko bamwohereza bose ntabwo byamukundiye kuko urumva byaramunaniye kwa byaramunaniye ntibinashoboka mu mategeko kubera ko wenda atekereza ko hari amategeko arengera abantu kwa arengera abantu mu mahanga hari amategeko arengera abantu icyo ngicyo yagombye kukimenya reka ndekere aho ngo ijambo ntiryakomeza
ntabwo arabimenya ntabwo arabimenya nta nubwo azigera atabimenye kubera yuko ibintu atamenye kuva imyaka igiye kuba mirongo ingahe meme d'existence y'ubuzima bw'akaba atarabimenye yuko ha nibura umuntu afite kubaho nibura umuntu agomba kubaho ko ari uburenganzira deja bw'ibanze ko atagomba guhonyora uburenganzira bwa muntu kandi bahora bamuvugira isi yose iho ari muvugiriza induru muvugiriza induru ndakeka yuko ari ikintu atazigera ntabwo icyo nicyo azigera kimenya neza ndumva hari umusangiragendo maduka n'ukunda kuvuga ati kaga azi ubwenge kagazi n'ubwenge bwo kwica ubwo n'ubwenge bwo kwica bwarabuzi ariko njyewe ntabwo nabwita ubwenge ubwo ngubwo n'ubwenge nyine n'ubwenge butari ubwenge kwica esama abantu wica ikiremwa muntu kandi nawe ejo uzapfa ntabwo nabyita ubwenge uramwishe nyine aragiye wese noneho ejo kuzamusangayo ubwo ngubwo ubwo uzaba ari ubugabo n'ububwa n'ubugwari nta bwenge burimo nta n'igikorwa cyiza kirimo icyo ngicyo cyakora cyarakizi pe cyarakizi kuguhiga agakubita hasi agakubita hejuru yasaka ibyo yahasiga byose ariko kugeza nyine kwa kwishe ntumbaze icyaba yungutse sinzi n'icyo ababonyemo n'umunezero wakura mu kubona amena maraso y'abantu amena maraso y'abanyarwanda nange ngo n'abanyarwanda gusa se ku isi yose yayijengereje n'abanyamahanga arita ntaka ntakamunyuri ruhande twose aba yakubisizo nyondoze yakubisizo nyondoze ngibyo rero byakaga nyine nakurikije ijambo rye rwose ibintu yavuze ukuntu yigize umutamanza kigira mu bintu byose nyine byabyindi byiwe uramuzi yuko ahantu hose nyine aba yikubisemo ahantu hose yikubisemo mu mutuntu twari two twose utuntu twari two twose yagiye nyine yidumbuyemo mutuntu twose mutuntu twose ahubwo noneho kubyerekeranye no kurya biriya bintu by'ibiryo ngo mu mahoteli simbizi n'ububyibuka dernier roman nyine hari igihe nabwo yigeze kubikomozaho avuga yuko ahubwo simbizi ndumva ari mu manama yandi ntari kwibuka umwaka neza hari aho ndumva yarigeze kuvugana none ababwira ngo ko batanga ngo turyo ngo dukeya ngo ahubwo ngo batanga isahani ngo bagashyiraho ururabyo simbizi ibyo bintu niba ubyibuka
ndabyibuka ibintu nk'ibi ntabwo tuba dukwiye kubiganira buri twaba tuba kuganira ku bintu seriye urumva ibintu biri seriye nabi ibintu nk'ibi ntabwo tuzi kubiganiraho ubundi urumva
none ko bivugwa na perezida wanyu kandi ngo ayobowe igihugu se ngo ubwo uburyo nyine ayobowe igihugu
ariko shantatu turi inyuma gatoya esike ibi ejo urabona biriya bintu yavuze hashize umunsi umwe ngo habe umunsi mukuru w'umurimo abantu barimo gutaka bati umushahara ntugihagije ibintu byarahenze n'iki byose wowe ukajya kuvuga ibyo bintu byo muri diaspora ukajya kuvuga ibyo mahoteli ibyaba impunzi ese ibi bintu byose abaturage bakeneye kumenya ikintu kibabaje abaturage ni iki igihugu kandi igitangaza ni uko nta gihugu na kimwe cyo ku isi uriya munsi w'itariki ya mbere z'ukwa gatanu abaperezida bose bagomba kugira ikintu bavuga ku byerekeye umurimo ku byerekeye akazi ku byerekeye ibintu nk'ibyo ngibi ibintu bya pansiyo ibintu by'ubwizigame kondisiyo zo abantu kongera umushahara ibintu nk'ibyo ngibyo buri muperezida wese agomba kugira ikintu abivugaho ariko mu rwanda no wivugira ibindi ibintu bitampaye agaciro asa nk'aho abihunga cyangwa se ukaba wagira ngo ibintu bimeze neza nta kibazo nta byarakemutse kandi wenda ari ukubihunga kuko ni ibibazo aba baturage baba bamubaza imyaka 26 yose atarabibona igisubizo akabihunga akivugira ibindi by'imipira izo mpunzi ngo ajya kuzana ngo bari gukubura ibiryo mu mahoteli urumva ntabwo ari seriye kamembe ijambo ni ryawe komeza
ntabwo ari disikuru y'umuyobozi w'igihugu ubundi agomba guhumuriza abaturage nyine akanabakomeza nubwo ibintu bikomeye akavuga ati dusohotse muri covid ariko kimwe twakoze ibingibi noneho tugomba no gukora ibingibi ariko tukagerageza wenda n'agahinda kanyu ndakumva agakomeza abaturage akanabihanganisha ati tube turi hamwe ndabizi no ntabwo buriya muntu ntabwo ari umuyobozi ntabwo ari umuyobozi ni ukuri kose ngiye njya mvuga yuko ari umucancuro uri aho ngaho nyine urebera inyungu ze muri icyo gihugu yitwa ngo arayoboye ariko bitari ukuvuga yuko nkunze no kubivuga ntabwo kaga arajwe inshinga n'ikintu gishobora guteza imbere umunyarwanda ibyo ngibyo byo rwose byo no ntabyo nanjye nari ngiye kuvuga umunyarwanda mumenye hari na buri mu karere hariya muri buri karere kose ntabwo kubaho neza kw'abantu baturage bahariya mu karere kose ntabwo arizo priorite za kaga no ahubwo priorite za kaga ngewe mbona ari ugutuza abantu twabo uriya muntu nyine ni umucancuro niyo mpamvu mwita umucancuro kubacuza utwabo kubacuza ibyo bafite kubavanamo ibyo bafite byose ku cyerekeranye n'ifaranga ngizo priorite za kaga ubundi akigwizaho imitungo ntumbaze nimba byumva zabitunga hari igihe njya mvuga ariko buriya ntaranyurwa kuko hari igihe wicara ukareba uyu muntu igihe yaririye ye azahaga ryari azanyurwa ryari ku buryo ange l'autre azavuga ati dore ni mana yanje rwose doraho nahereye ndahaze hari je nje uvuga ati azahaga ryari buri gihe buri munsi acuza abantu acuza akarere kose akarere kose karavuze induru kuberawe ariko buri no gushaka buri munsi gushaka kuza gushaka azuzuza ryara zahaga ryari ryara zavuga ati reka mpa abantu mahoro n'isi yose mba mahoro ndahaze buri cyari ejo nejo bundi imyaka ibaye mirongo ingahe ejo nejo bundi azagira gushya kuke kaba kamuvuyemo ese azasiga nk'inkuru y'ikimusozi koko ejo bundi aragiye dusigare tubyina tutagi na nibura nta mana hari igihe uvuga uti ese ubutegetsi butuma abantu barwara ubutegetsi butuma abantu badahaga ubutegetsi butuma abantu batongera kuba abantu ubutegetsi simbizi hariho ikintu ntajya numva ariko kaga we kaga ni parti mbona ari umu c'est particulier vraiment njye mbona ari we dans mon existence ku byo nabaye habayeho ba itireri habaho n'abandi numva amateka yabo ntamenye ariko kaga we tumwe numva nabashije kumenya ngo witwa ngo uyoboye igihugu cyacu we rwose mbona nta wundi muntu bahuje nawe nta wundi muntu nari numva rwose umeze nkawe ko wumva wenda abandi bagira
ikindi kibazo Chantal harimo ikindi kibazo buriya urabona ejo yaganiraga n'abari abantu azi neza yuko bamureze muri Amerika muri ya feri ya Rusesa bagina ntarayigobotora kandi ishobora kurangira nabi urumva uwumva ko iyo babwira biriya bintu bari mu buryo bwo kubarangaza kugira ngo badatekereza ibindi ikindi
niriya
dosiye yo mu Bwongereza yo kuvuga ngo abe yabimukira nayo bayijyanye mu rukiko ntawe uzi neza niba bizarangira uko abishaka urumva iyo kuvuga ngo yendeza abazana bakure numvise bamwe bavuga ngo bazaniyahura mbere aho kugira ngo bajyane mu Rwanda bazemere biyahure urumva kuvuga ngo bazamushyira abagira ati simbizi urumva rero ko rimwe na rimwe nukushaka kudivia kugira ngo abantu batamenya ibibazo afite runaka kandi u Rwanda ruzwiho kudatsinda imanza cyane cyane zo mu mahanga urumva akenshi ruratsindwa urumva urumva ibibazo ni byinshi agenda akababwira ibyo ashatse bo muri FPR kugira ngo barangaze batamaze ibibazo byinshi batamenya ibiri kuvugwa n'uko ibintu bimeze urumva nuko nguko urumva nka buriya yababwiraga ngo azi neza ko iyi dosiye yabari abimukira iri mu rukiko gusa yabwira ngo bazamuzanira gute abwiwe n'icyo uko bizagenda urumva simbizi wenda bishobora kugenda uko abyifuza ariko bishobora no kutagenda uko abyifuza urumva reka ndekera ngo Chantal ubishoboye wa twasezera tukagenda ndabona amasaha arangiye
wi reka mvunansure nansure ubundi dusoze ikiganiro kuri ubu bwishongozi rero nyine bw'uyu ngo witwa ngo ni umukuru w'igihugu kagongo nyine ukomeje gucuza abanyarwanda n'ubwishongozi bukabije mba rimwe njyewe nta mesaje nakuyemo uretse yuko nagize ngo wenda ahuje abo bayobokeze izo ntoreze ari ukugira ngo wenda abe yabasigira wenda mesaje wenda ihumuriza ababwira ati mugendene wenda musakaza amahoro mu gihugu mugende mukora ibiri byiza mugende mu rwaneho mudufatanye reka da njye numvaga ari byo bintu wenda mvuga nti ubwahuje izo ntoreze no kugira ngo nyine atange nibura ihumure atange agahenge ashwe numvaga ari byo wenda ntekereje ariko nasanze byari ibintu byo kugira ngo nyine c'était juste pour amuser agaroha kubera yuko ntabwo ari cyo kintu ntabwo ariyo discours vraiment y'umukuru w'igihugu na numvaga niteze nko mu bintu nka biriya basoneteke w'ubwishongozi kutukana ngo abantu ngo baramugihugu ngo bari bamaze ibyo mvishije avuga akora analyse yo ku Faransa ngo bamaze igihugu ngo bafitanye ngo ibibazo byinshi ngo abo bantu ngo twaje kongera ngo none ubu ngo biragenda neza se bizagenda neza mu gihe kingana iki ko nishime biri kugenda neza ariko amabiye barayazi ashobora gukora amanyanga ariko burya amanyanga ntagashobora kumara igihe kinini bwana kabagema rero nanzura mbo abanyarwanda nitwe tubabaye ubabaye n'ubanduruge kandi uburenganzira buraharanirwa nta wundi muntu ushobora kuzaza ngo aturwaneho nitwebwe twenyine tugomba kwirwanaho kubera yuko nitwe tubabaye nitwebwe ibibazo byose turimo dushyirwamo na kaga n'ubutegetsi bwiwe na sisteme yiwe nitwebwe twenyine two guhaguruka tukigobotora sino ibintu byo kuza akadutera ibipindi akatubeshya atwumvisha yuko ngo tutagomba kumuhunga kandi ngo tujye tuza ducukuza amaterase ariko kaga we ducukuza amaterase ngo niko kazi keza yatuboneye ubundi kazajya duha ngo n'ijana ngo ry'amadolari aho turitunze nta nubwo ndatekereza neza yuko twese tuvuze ngo turagiye no muri kiriya gihugu ntabwo yabona se ubundi yatubonera akazi cyangwa yabona n'icyo yaduhemba kada turitunze tubayeho neza kandi n'imisoro turanayitanga turakora tugatanga n'imisoro yewe anabyumvira nabimenye ntabwo dukora kibandi turakora tugatanga n'imisoro rwose muri ibi bihugu turimo ubwo rero ahubwo ashatse yatuza agaha agahenge igihugu n'akarere ubundi abantu baho ngaho n'abaturage muri ibyo bihugu bagakunda bagashyira bakizana bakabona amahoro bwana kabagema nako kantu nagira ngo nongereho kwinginga urakoze
cyane Chantal twafatanyije ikiganiro ndagushimiye cyane icyo umuntu yavuga gusa ni ko abanyarwanda abakozi bo mu Rwanda bafite ikibazo cy'umushahara fatizo kibazo turakizi kandi turakizi tugisubiramo kandi turakizirikana cyane ni ikibazo kituraje inshinga utujye ku Kagame we ntacyo bimubwiye mwumvise ko ibindi bihugu bifite icyo bikora kugira ngo bizamure umushahara fatizo biwushyireho binawuzamure uko ibiciro bizamutse bagende bashyiraho akantu mu Rwanda ntabwo ariko bimeze abakozi barabatindahaje ni ikibazo gikomeye cyane kandi impamvu batawushyiraho tuyumvikanaho ikibazo cya mbere nuko gikomeye kurusha ibindi nuko FPR nayo ari umukoresha ntabwo ishaka kuzamura umushahara fatizo kuko yaba arumburije yo guhemba abakozi bayo batagira ingano kubahemba amafaranga menshi kandi FPR nitegeka nishyiraho amategeko ntabwo ishobora rero kwikura mu nda ngo ishyireho itegeko rizatuma isohora amafaranga menshi yo guhemba abakozi urumva rero ko ibyo bisobanuye ko igihe cyose FPR gihari abakozi mutwumva mudukurikira igihe cyose FPR gihari nta mushahara fatizo muzabona ni ukuvuga ngo FPR ifavoriza abakoresha kuko twagiye tubona ukuntu igenda ibafungurira utudirishya dutuma bagenda banyunyuza abakozi hari nk'abakozi bo bacukura amabuye y'agaciro bo ngo rwose batajya babona kontara n'umunsi n'umwe kandi bo ngo iyo nta kintu yatahanye nta mabuye yacukuye ntajya atahana ndumva gukora ariko umunsi agatahira ubusa kubera ko nta buye yabonye urumva ko aho ngaho ni ikibazo gikomeye kubona umuntu agenda agakora agatahira ubusa akamara imyaka nta kontara agira ndumva amategeko ya Kagame afavoriza abakoresha ntabwo afavoriza abakozi kugira ngo ibintu bizahinduke bisaba ko ubutegetsi bwa FPR buhinduka kubera ko harimo icyo bita conflit d'interest hagati inyungu za FPR nk'umukoresha n'inyungu z'abakozi bo mu Rwanda ahanga harimo inyungu zirwana zidashobora ntabwo bishobora gukunda igihe cyose FPR gihari igihe FPR kiri umushoramari igihe FPR kiri umukoresha mu Rwanda nta tegeko nta mushahara fatizo uzabaho ni ukuvuga ngo abanyarwanda bazajya bakora buri teka umushahara wabo udahuye n'ibiciro biri ku masoko urumva rero ko icyo tugomba guharanira ni ukubanza daburu guhindura system hakaza ubundi butegetsi butekereza kimwe n'ibindi gukora kimwe n'uko mu bindi bihugu bakora ibiciro byazamuka bakazamura umushahara fatizo ifaranga ryata agaciro bakazamura umushahara fatizo kandi mwabonye ko ntabwo ari ikintu gishyashya mu Rwanda byarabaye nagiye mbaha amadate umushahara fatizo wagiye uzamurwa mu Rwanda kugiye cy'abakoroni bawuzamuye gatatu kugiye cy'akayibanda bawuzamura kabiri kugiye cya Habyarimana bawuzamura inshuro enye ntabwo ari ikintu ni ikintu gisanzwe mu Rwanda kuzamura umushahara fatizo kugira ngo uringane n'ibiciro biri ku masoko ariko Kagame we yarabyaza kandi ikibazo nyine ni FPR ko FPR icuruza ari umukoresha ikaba ari umucuruzi ikaba ari umushoramari nizo mpamvu niho byapfiriye kera ntabwo amashyaka ari ku butegetsi yabaga acuruza ntiyabaga ari umukoresha donko babaga bakorera abaturage bakabatekereza hanga rero murasabwa abanyarwanda twese turasabwa gukora ku buryo duhindura ubutegetsi kuko uko ubutegetsi ntimwibeshye utangira gukora ufite imyaka 30 cyangwa 25 uko ubutegetsi butinda uhe ubura umusara fashara fatizo uzagera wena mu myaka 35 ufata pansiyo waratindahaye budomu uzagenda imyaka 30 yose cyangwa 40 buzasiga uri umukene ariko urongize imana bukagenda hakiri kare hari cyo wasovu urumva ko dufite inyungu abanyarwanda bakozi n'abandi bose n'abacuruzi bari abakwa imisanzu ku ngufu ya FPR abumunyarwanda safite ingufu ku buri abutegetse bugenda hakiri kare bugenda vuba kuko uko butinda niko bugenda burushaho gukenesha abanyarwanda byo ni ibintu byumvikana reka ndekera aho ngaho rero ahasigaye nahanyu buri wese ashyire hake aharanire ko buri abutegetse bwahinduka kandi bikagenda vuba kubera ko uko butinda niko tugenda turushaho kumererwa nabi murakoze rero abanyarwanda kazi mukunda radio itahuka mukunda ikiganiro cyacu mwese turabakunda cyane kuri radio itahuka mugire amahoro n'amahirwe nikabageme Edouard bategura ikiganiro cy'imibereho y'abaturage akana kibagezaho mwese Imana ibane namwe